أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبا نوري وقوا سورة الأحزاب فاسمك آية يا بي مستاتو أشكرا كتواكما Allah subhanahu wa ta'ala nga tutegezeza natugamba nti minal mu'minina rijalun, nti mubakiriza alabamu abasajja. Okuva edda ku bannabbi abatusooka okubaawo, ku nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fenna tuli bakkiriza, naye ate mubakkiriza mulimu abasajja emberenge mekete. Sadaku ma ahadullaha alaihi, abatuukiriza nga kyebayogera nti ddala Allah bamukkiriza bakikakasa, ne bakifiirako ne bakiwangaalirako. La ilaha illa Allah bagikkiriza mu bulamu, ne bagiwangaalirako era ne bagifiirako. Allah agamba nti faminhum, mubo mwalimu, man qada nahbahu, oyo yamala ekisanja kye n'afiira ku mulimu, n'afiira ku bweyamu, n'afiira ku ndagaano ye. Waminhum man yantadhir, mulimu abatannafa naye ng'era balindiridde okufiira ku mulamwa. Wama badalu tabdilan, ne batasobola kukyusa mu ndagaano yaabwe kantu konna. Oyinza kugamba nti kano bakakyusa, nga naye bwatuula shahadu n'okakasa Allah ti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah gwe gwayogerako singa onooba tolina nteekateeka zikyusa mu mbeera eyo oba mu kigambo ekyo. Aye eyo twagiraba. Allah agambye nti liyajziya Allahu sadiqina bisidiqihim, Allah ajja kusasula asadiqina bisidqihim, abo abayogera amazima gaabwe ge bayogera, ng'abasookerwako be bannabbi alayhimu salatu wassalam, nga bayogera amazima nga bajja kubeera baweereza ba Allah era ne bakikola. Era Allah mwe ayeyama ajja kubasasula ku mazima gaabwe. Nammwe abakkiriza mweteefuteefu okubasasula obweyamu bwe mwakola ne Allah subhanahu wa ta'ala. ويعذب المنافقين إن شاء. mwetefuteefu okubonereza abaki abakkiriza, إن شاء bw'anaaba ayagadde n'atabawa chansi yenenya. Allah bw'anaaba akyagadde n'atasobola kubawa chansi yenenya, mwetefuteefu okukola ki? Naye bw'anaaba ayagadde n'abawa chansi ne beenenya, ajja kubasonyiwa. aw yatuba alayhim oba kitugambye nti banasobola okwenenya. Allah subhanahu wataala agambye nti ndi mweteefuteefu okubonereza abannanfuusi wenna abanjagadde, au oba yatuba alayhim ajja kukkiriza abawe omukisa ogwenenya, akkiriza okwenenya kwabwe. Inna allaha kana ghafura rahima, allah yali okuva eddanga muki musonyiyi ate muki musaasizi. Story eyo mukutwalira awamu ebadde ekwatagana ku bannabbi abakkiriza abaayogera nti la ilaha illa allah, ne bagikakasa ne bagiwangaalirako, allah naye n'abawa obweyamu ajja kubasasula olw'okubeera ku mulamwa, ne baguwangaalirako ne bagufiirako. So nga ate abaana abaabannanfuusi bwali baayagadde yayinwa okwagala okusembayo alibabonereza olw'obunnanfuusi bwabwe, ate bwali baayagadde alibawa omukisa ne beenenya n'abasonyiira mu kwenenya. Kubanga allah okuva edda ghafura rahima musonyiye ate muki musaasizi. Warabda allahu alladhina kafaru, allah yazzaayeeka abatakkiriza. Abatakkiriza muki abajjukira, allah yabazzaaye waabwe bighaibihim, nga bajjudde essungu olw'okubeera nti baswala ne batasobola kutuuka ku kigendererwa kyabwe ekyokukola ki, ekyokumalawo obusiraamu. Abajja batambula naffe tujjukira ti abasajja bazinda mu bibinja byabwe nabbi saa sallama n'abagoberezi b'e Makka e Madiina nga baagala okukola ki, okumalawo obusiraamu. Allah n'ayita kikuŋunta n'eggye ly'abamalayika ne baddayo nga tebalwanye, naye baddayo baswadde nga balina obusungu obuyitirivu olw'obutatuuka ku kigendererwa kyabwe. Allah agambye nti nabazzaayo mu maka gaabwe nga baswadde. Lwaki baswala nga balina n'obusungu obuyitirivu? Ku lw'okubanga lam yanaalu khairan, mu safaari yaabwe tebalina kalungi ke baafunamu. Kigendererwa kyabwe kyali kyakumalawo obusiraamu, diiru neeyiika, tebalina kalungi ke baafunamu. Wakafa allahu almu'miniina alqitaala, allah naawonya abakkiriza okulwana olutalo n'alwerwanira n'amajeege, nga bwe tugambye teyasindika embuyaga kikuŋunta ne bamalayika. Allah abakkiriza n'abawonya okulwana okwali okugenda okuba dekabusa. Wakana allahu qawiyan, allah okuva edda yewamaanyi, azizan atawangulwa bwabanga akutta ensonga. Ebitegeka bulungi abalu bajje bagoberera olutalo. Olutalo tuzze tulusoma nga lugazi, biina ebyafaayo bingi, naye allah subhanahu wataala atulaze ng'afundikira ensonga eyo nti abaali abakkiriza baakusasulwa olw'amazima ge baalaga. Abannanfuusi baabika bibiri, mulimu bajja okubonereza bwana abalagadde, mulimu bajja okuwa chansi baffe nga bakoze etawuba abasonyiire ku tawuba. So nga ate abakafiri yabazzaayo nga baki banyiivu olw'okuba nti diiru yayiika, tebalina kalungi ke baafunayo. Abo babika bimeka betwogedde? Twogedde abakkiriza olw'obukkiriza bwabwe bwe baawangaalirako abalaganyisiza ki, ajja kubasonyiwa abasasule musera. Abannanfuusi babika bibiri, baakubonerezebwa abo baataawe mukisa okukola tawuba. songa ate baana abayagadde ajja kubawa omukisa basobole okwenenya bafe nga benenyeza. Abo babika bimeka bibiri, kale katubiyite bisatu, abanafusi ba bibiri, abanaafa nga benenyeza basonyiyibwe, abanaafa nga tebenenyeza babonerezebwe. Ogatta abakkiriza byebika bimeka bisatu. Abookuna abatakkiriza abava e Makka, abakuraishi ne gurupu zaabwe, abo Allah agaye nabazaayo nga abaswavu, tebalina kalungi kebaafunamu n'akamu n'akeddagala mu lutalo olwo. Kati tusigazaayo gurupu ey'abayudaaya, abayahudi. Ati mbuza mujjukira twasoma ebibinja ebyo, twagamba waliwo abaki abayudaaya abaali mu Madina munda, nabo nga baali beetabye naki ne gurupu ziri ezivudde ebweru wa Madina okujja okusanyawo obusiraamu. Allah agamba nti wa anzala alladhina zaharuhum, ne tussa wewo oba tubuuse. Allah agamba nti twassa alladhina zaharuhum, abo abaabayamba, abayamba awali kubannanfuusi, kubayudaaya abanamuswa abamazi. Abayudaaya abayamba kuba abaali bagenda okumalawo obusiraamu, min ahli lkitaabi, abasajja abo be bayudaaya abaali bakkiririza mu kitabo Tawuraati, min sayasihim, Allah agamba nti twassa malayika yaffe Jibriilu alayhi ssalaam nakka gye bali, min sayasihim, mu mbiri zaabwe ze baali bazimbye ez'amaanyi ezaali zitasuubirwa kubeera nti zisobola okuwagulwa. Abasajja abo beteekangako buli kika kya kintu ekiyinza okukola defense, nga si be bantu abanguba okuyingirira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti twassa malayika yaffe nekka gye bali, netukola etya abo n'agamba nti wakadhafa fi kulubihim rru'ba, malayika eyo neesuula oba neekanyuga mu mitima gyabwe arru'ba okutya. Baatya nnyo okutya Allah akukozesa ng'amajeege mu biseera ebisinga obungi. Abayahudi b'omu Madina Allah yabaleetiranga okutya olw'obunanfuusi bwe balaga nabiyuna Muhammad sallallahu wasallam, yabateekangamu entiisa ennene. Twalaba nti nabi saa sallama yalina ba banu Quraida nga Bayahudi abaali basigadde mu Madina oluvannyuma lw'okugoba ba banu Nadhir ne banu Qaynuqa, bano abaali basigadde mu Madina ba banu Quraida nabo ne baagala okwetaba n'amagye gali agavudde ebweru bagawagire nga bo bava munda basobole okumalawo obusiraamu. Allah ddiri bwe yayiika bali ne badduka nga bw'atugambye, ne baddayo n'obusungu nga tebalina kirungi kye bafunye, ate bano abaasigala munda Allah n'abaleetera entiisa. Awo twayogera sitole mu darisi ewedde, twalagamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalangirira nga bali bamaze okugenda n'agaba basahaba, la yusalliyanna ahadukum al'asra ila fi bani Quraida, tewabasala asri okujjako tulina gisalira mu baki muba banu Quraida. Netugamba basahaba baayawukanamu, asri yatuuka nga tebannatuuka mbabane ekorayo ne bagamba tusaale oba tetusaala tetwayogera story abamu ne bagamba tusaale abantu bagamba tetujja kusaala naye nabbi kubonna oluvannyuma lwa byona talina gwe yanenya kuba buli omwetegera yali ki yali ntuufu nabbi sasalama abe amala okutuuka eri abasajja abo katugeze mu town council yaabwe gye baali babeera abayahudi nga balina embiri ez'amaanyi ebikomera allah n'aleeta entiisa mu mitima gyabwe abakkiriza ne bakola kyetuyita hisar nabbi yabyebungulula okumala ebbanga lya nnaku mmeka twayogera mmeka wiiki bbiri nnaku 15 nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam zaali 25 tafsiri bwetugamba bwagenda okuwulira nga tebakyasobola kumalako ne bagamba nabbi saa sallama tukkiriza tukkiriziganye saadi bunu maazi alamule gwe sujja kusobola twagala omu ku bataka bu madiina bwe twali tukoze nab'omukago saadi bunu maazi atulamule saadi bunu maazi yalamula atya twagala tutya yagamba saadi bweyali agenda okulamula nabbi n'agamba ba ansar umu li sayidikum muyimirire mukama wamu agenda kukola ki agenda kulamula yalamula nti abaki abasajja battibwe abakyala n'abaana n'emaali n'ettaka bibeere byabaki era bwe gwali sitori etwaginyumya kujjako abataaliwo bwetubali tuddiramu mu ngeri eyo basobole okutambula naffe allah kyagamba nti twasindika entiisa mu mitima gyabwe nabbi najja abeebungulula malayika jibwiru ng'amaze okuteeka entiisa mu mitima gyabwe nabbi n'abamalamu ennaku 25 ng'abasibyeko olukomera lw'abasahaba teri afuluma teri ayingira tebakyasuubula embeera bwekyo bwe yawunzika nga beesabidde obulamuzi okubeera saadi bunu maazi abasajja ne battibwa ebisigadde ne bitwalibwa abasiraamu twagaa nti emaali eyo bagiyita alfai'u emaali gyetututte nga tetulwanye so nga ate alghanima emaali gyetutwala nga tumaze okukola ki akanyola bitya kamaze okugwawo nga waliwo n'emisaayi oba oli awo egiyise allah subhanahu wata'ala olwo olutalo n'alulwana mu ngeri eyo kati ku saidi y'abannanfuusa agamba fariqan taktuluun guruupu y'abantu abamu mwabatta batta bati basajja wa ta'siruuna fariqan abamu ne mubawamba buwambi bawamba ki abakazi n'abaana notwanyamu n'ebyobugagga wa auratakum allah n'abasikiza ardahum ensi yaabwe oba ettaka lyabwe wa diyarahum n'amaka gaabwe wa amwalahum n'ebyobugagga byabwe ebyo abasiraamu ne bakola ki ebibasikiza azagobera sitori ndowooza olabawo wa ardan waliwo n'ettaka eddala lam tata'uuha gye mutasobola kulinnya nsolo zammwe kugenda kulirwanirira muli eddize nabyo naali basikiza batugamba abasajja bali ba banu nadir abadduka ne bagenda e khaibara mujja jajjukira betwasooka okugoba nitubagoba abaali baagala okusuula olubengo kuki sallallahu alaihi wasallam nabbi yali agenze okubajjayo bamuyambe sente ezaali zimusabiddwa eri omusiraamu eyatta abantu babiri olw'omukago gwe baali bakola alimu abyerabira abo twabagoba ne bagenda e Khaybar naye ne mu lutalo luno nabo baalinamu kapaati aga nti omusajja yatujja mu bibanja byaffe bamuzinze gurupu zonna zimwekobedde naffe tukola ki omukisa ogwo tetugusubwa si okubanga oli awo tuliddayo ki naye ekintu bwe kimala okuyiika abayahudi abaali munda babalamudde bava n'okuraida abasajja battiddwa bali ne bawulira aga nti kase bali alagawa ajja wafu kuba yategeddemu yadde yatugoba eri ne tudda wano twaga kilomita ziringa 10 okuva mu Madina bali babakoze eki babasi ettaka balikoze eki balitutte balete bakazi naki ekyo kyali kiri mu girasi nti ato balina kwetegula te kukola ki kweyongerayo era bwe gwali Allah naagamba nti ettaka lya bano twalibawa nibalemu ettaka ate eriddala lye twakola ki yetwabawa histori oyo nno mungi bannange nti okubeera ntakyayingira ettaka liri erya Khaybara nalyo olw'entiisa eyabano nga bawulire bannaabe battiddwa nalyo twali bateerako nemulyegemulira wakana allahu ala kulli shaiin kadira allah ku buli kintu kyonna okuva edda yakiinako ki amaanyi obusobozi okugerako histori ayaawo mungi yetaaga otekeyo ebirowoozo allah waadde agala okumaliriza story eyo nga bwosamalizing ebintu biba bitambula akulaze nti olutalo olwalimu groups ne buli gurupu nakulaga enkomerero yaayo aya eyabirimu ennya esookedde kubakkiriza yagamba nalabamu abakkiriza abasajja abali gulugulu nabalala abatannafa waliwo abaafa naye ndi mwetefutefu okusasula abayogera amazima ku mazima ge bayogera ge bafiirako abannanfuusi abannanfuusi abanaafa nga benenyeza allah banaabayagadde ajja basonyiwa banatawe mukisa gwenenya abo bakubonerezebwa abakafiri abava emakka agambye abo nabazzayo nga baswavu tebalina akalungi kebafunyeemu kubanga diiru yaabwe yayiika abannanfuusi abaali mu Madina abannanfuusi abaali mu Madina nasirika Jibiru n'abateekamu ki entiisa n'omubaka n'alangirira basahaba bagende bebungulule babafundize embeera ne bamala ebiro 25 nga bali awo ne beesabira okulamulwa ennamula ya Saad ibn Ma'ad nga baali bamusuubira nti ajja kubalamula bulungi kuba abaalina nako nabo omukago n'abantu be Saad ibn Ma'ad yali ssaabasajja waba aus nga baali bakolaga n'omukwago n'abayahudi ne balowooza nti ajja kubaddiramu ebintu bwe byatubyo byagenda ettaka allah agambye ettaka lyabwe mwalimu abattibwa be basajja mwalimu abawambibwa abakyala n'abaana ettaka nalibawa otwaliddemu amayumba n'ebyobugagga n'ettaka eddala eryabali abadduka okuva e Khaybara kyemwali kabassanirako nnyo yadde kugenda kulumba nti mugenzi mu ngeri yaabe akulwana ero nayo nendibawa kuba abannanyiniryo baalirekattayo histori ali awo bwotesirika nnyo mukusonyi muleke ayinza obutayingira mu jibbiizo z'olinawo kati eyo story agimaze oginaretinga ngangazi n'agisamalizinga buli bantu olabye the ultimate abodi yaabwe bawunzika batya tugenze ku nsonga endala ensonga y'olutalo tugivuddeko ensonga gyetugendako yamaka ga mubaka sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yafa yalika bannamwandu bameka? Twagamba yalika bannamwandu bameka? Mwenda. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalika abakyala mwenda. Omwenda bebano obala Aishatu oyo binti Abi Bakari emuwala wa Abu Bakari kekakazi Nabbi ke yali asinga okwagala mu bulamu bwe kawala kali kadde wafa Abu Bakari radiyallahu anhu yakawasa kato era ndowooza weyafiira nga kalina emyaka 18 kali kato era mukyafaayo hadithu lifk mujijjukira webatemerera Aisha nti yayinzi mukyajjukira story eyo teyali ntuufu yatabangula amaka gombaka nekyo njagaddemu mukyo ne nabbi ensonga zamusobera sallallahu alaihi wasallam ebintu byamuyitirirako wolokoso yayiika mungi emutima gwa nabbi ng'omuntu nafunamu obutali mumativu paka mukyala we yalaba embeera nga tagisoboli n'amusaba addeko eka yenna eka yewwa wanonaku sipuliimu namugamba genda Aisha addeeko ebintu byamutirira bulungi bakadde be embeera nga bwe muzimanyiza obufumbo kyenjagaddemu Aisha yalina house girl wamuyamba ku mirimu bamuyitanga Barira nabbi lumu yabuuza Barira kiki kyomanyi ku mukamawo mukama yange namugamba nti Aisha siramu mbeera mbigye mumanyiiko okugyako ekintu eki bw'aba akanda eŋŋano olw'emyaka gy'emito ajyebakirako enkoko n'embuzi nezijjirya lozi otegeera eddaala ly'obufumbo bwe yali muki muto so nga obwannamwali yamumalamu emyaka no zeyafa ayina 5 nga mu 2 ate jjukira nti mukannabbi tawasibwa kubanga yagamba nti bama abakazi babannabbi baki bamaama mu ssuula eno yemu yagoba obwamaama obutali bwamaama ate n'akakasa obwamaama obutali bwamaama kyekiki batugaana okuyita abakazi baffe bamaama ye ate ne batugamba abakazi babannabbi bamaama anaekyekuganda nti bakakasa obwamaama ku muntu atali maama okakasa mukannabbi yakuzaala kati bakaana obwamaama ne bakakasa obwamaama mu ssuula yemu naye nga si ye maama wo ddala kati bakannabbi tubadde tuli ku Aisha wa Hafsa Hafsa ono binti Umar oyo muwala waani Hafsa ono muwala wa Umar Hafsa namwandu nabbi yamuwasanga namwandu nabbi yamuwasanga muki Umar mumumanyi batugamba yayina bbanga bamuyita Hunais bun Hudhafa Asahmi yeyali bba naafa namulikanga namwanda naye Umar radiyallahu anhu okufa kwa omusajja naleka muwala we nga namwandu kwamuyisa bubi idda ya omukyala bweggwako namugamba Umar nagendewa Uthman Uthman musajja mukulu anga agisaabu namugamba Uthman ti mwala wange bayafa twazika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mukuwa de koma ko namuga agabu infaranazi sidaji ntwala mwala muto Umar yanyigira Uthman katono mkwaro kwawe kukomao wagana kuwa saji mwalawo kufu wali wase wolo kufu mwalawo kufirwa nasikaranga na mwanu nasikaranga amunonyo zo msajja yeye kastamu chi mkuru aha oganyi nganyi naruma Abu Bakar Bakar msajja mkuru namugamba ya Abubakar che ebya mwalawo afutwazika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mkuwa di koyi Abu Bakar tuyaddamu Umar Umar na Abu Bakar bali opposite side Abu Bakar yali mugomvu nnyo ate Umar nga mkambwe nnyo nenga buli mama nyi munne era ebisale ebimu tebaatiranga kukwatagana Abu Bakar yakwataganyanga nnyo ne nabbi ku ndowooza ate Umaru yayawukananga nnyo n'ababiri abo yali independent nnyo era lumu nabbi sallama yakyaza n'abagenyi abagenyi abo bwe bajja Umaru na Abu Bakar naayita endowooza ye nti abantu bano nga bwe batuuse bano mityana nti mbadde nteesa tubalondemu Amir Abu Bakar yasooka okulonda Amir yalonda omusajja nga mugonvu ajja okusobola okukola ki yalondera mu personality ye kigundi oyo yajja okusobola ko Umar nze si ekyo sikikkiriza gundi yabasobola nebawukonira ddala era katono bayombi amaloboozi gasitukira ddala genda owulirize sababu nuzuli ya suratu lahzab ka la tarfau aswatakum sikyamumpisa okusitula amaloboozi gammwe ne mutuka okwagala okulwala nga ne nabbi waali eyo nvuddeyo Abu Bakari yasirika bekye teyanyega Umaru Umaru agamba sifunanga kaseera kazibu na Abu Bakari nga keyanteekako tekkiriza ti tenakyambulidde musajja ataba atabala na kufumbiza namwandu muwalawe afuuse namwandu naye alonda kwolite so sahaba baaliwo bano basikitu basi amadi sijayagala alonda kwolite yafa agenda abawaabira Simani mugambi aganya Abubakar asinze bisinzi naye ati asinze okunkola obubi nabbi namugambi nti gwe weesirikire oyo mwana atakutawanya ajja kufuna abasinga obulungi nabbi kyeyakikola politikale baminisita batandise okukubagana ku nsonga ennafu nawasa omuwala oyo olikuleeta political stability emberedde muntu eku n'amuwasa kati nabbi okwasa omuwala oyo kyasanyusa nyabu gundi Umar naga nti mwabadde batuufu n'okulekayo kubanga afunye the best obwedda agulubiramu beta na gudu Abu Bakar ayita Umar amuga nga nabbi amaze okuwaza namugamba Umar ndowooza okuva ku lunaku luli embeera yange naawe tebadde nnungi obadde ontunuulira bubi nga nkulaba namugamba bwekiri webale nnyo webale ddala kunsiriga nanga ndi nasirika lwa nsonga nawulira omukulu alina kyamwogerako omuntu oyo nesagala kubotola kyama kya mukulu kuba ensonga ezo ziba zaaki mbakugamba nti nzikiriza obufumbo tebuzanyirwamu tebusaagirwamu ate mbagamba nti nawulidde nabbi nti agenda muwasa nali maze okuyuza ekyama kyaki kati wanteeka mu matigga tekyali kituufu kusirika naye mmanyi kyakukosa naye nga nalinze nkimanyi oba tuli ffenna eyo Hafsa Ummu Habiba binti Abi Sufyan. Abi Sufyan yali mulabi wa nabbi first class natuwa maama wuyo wa Sauda binti Zamal awiwakumeka temujaba wa Ummu Salama binti Abi Umayya. Empasa ya Ummu Salama mujijuki ne Ummu Salama bamuwasa namwandu Yafiru Abba naye alina story ne wa Zainabu binti Jahsh naye alina story lwaki bamuwasa ye mukaza Zaidi. Zaidi yasooka namuwasako tujja mulaba ne Nabi Salama oluvanyuma namuwasa lwaki yamuwasa olw'okumenyawo ekyali kiyisa Zaidi mutabani waani mukijjukira ni wa Maimuna binti Alharith Alhilaliya wa Juwairiya binti Alharitha Alharith Almustalaqiya wa Safiya binti Huyai bin Akhtabi Annadhiriya abo be bakazi bannabbi mwenda na tutegedde bulungi bakyala bannabbi abo edda bwe twasomanga akida yaffe mu masomero Sheikh Khatib tewagisomaako twasomanga bakyala bannabbi etugaa ntisi niswatin wa fatin mustafa khayyirna fakhtarna nabiyyi lmuktafa aishatu wa hafsatu wa sauda Safiyatu Maimunatu wa Ramla Hindu wa Zainabu kadha Juwairiya lilmu'minina ummahatu mardiya yawe ba mama mwenda akide haji gakore twakisoma kodda Khatib nawe kisoma bana bana wati bachi abisoma bena babita bid'a ya Hamad mwita bid'a kwalinga kufundizamu sibuli kintu kiri bida naye ate bida mungi okusosolamu okusos kiri yo hasana bida buli bida bambi naye okusosolamu kiriko ndi bwana agamba omwana nti abaana bano bato okubakwasa ebintu bino kamba agalise mukayimba naga akisimbazi anana matuki fisi kyennyanja erifanti njovu bida omusomesa agani abaana bano tebajja kukwata buntu buno mama naye koka olwakuba kibiri mukayimba amanyira mutu akisi eyo mbazi banana toki kati abiteeka mubiri basobole bikikola ki babisomesa nga bamadamu baffe kanemu kanabbi obuntu obufaanana bwe buti emubiri satu nya tano mukaaga musanvu munaana mwenda ne kumi ngaabala naye nga agali mufu omumyaka yimbi eyo kampa eyo yemenyekera ki waliwo atabiyimbako kaakati awo bakyala bannabbi aidaka egamba etya kaakati bakazi bannabbi abo baatuuka ekiseera amaka mazibu nno mmwe ata nnabasa mugalabanga bye mangu naye mutukengereza abaka mazimu emyaka tuli basajja nabbi amaka gamugalanga tanaku gatya bakati nabbi yali akolanga ani president yali akolanga Ssaabasajja yali akolanga Ssaabalamuzi yali akolanga everything bicyo naye abakazi bani bagamba maawe
nga tuli banaku bulala ye ne basahaba ababulijjo bakazi baabwe bambalako obulungi balya bulungi naye nga omusajja atusa
ekiba kiyita kukolaki ne bamwekobaanira naffe twagala kubeerako ng'abaka abali betulaba tulya bubi tusula bubi twambala bubi yekyo ki ndowooza abawali muyembeera mugimanyi fe abawali mututoba n'obulamu omukazi naga nnyabo enyama tunagiryanga kulumbe ate nenyimbe mwazi tugobako kati tukoze tutya okuva ku yidi tuli buwalimu bwakikaaki namugaa no munnange olaba naguzeeyo ku ngata empya nti siri ku ngato ndi ku nnyama eyo batuleeka gye mutabeera naweewozaako neweewozaakoaga nti ebyo byonna mbiwulira naye ŋŋamba ki hei maama mwatusomera obuwalimu n'oli owavuga booda n'owulira nga baleeseyo ekigere waakiri nosoma aya ez'obugumiikirizo ezo n'okimalayo walasiri ina linsana lafi husiri ila allazina amanu ba amanu watawasau bisaburi saburu 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 terina lusalusalo tubeereeko eno tusoma aya zemutasomangakommwe ejjana y'abasiraamu yakunkomerero bali bannafe bemulaba bali mujjana yabwe wano ku nsi wano ku nsi be bali mujjana fetuli wano tulimu fetukati tuli muliro ekyo nakitta nakivu adisina eyaffe ejjana ya akhira kati tufe mangu tugende kagamba tugenda ye nomulimu n'abasiraamu mu butuufu abeeyisa obubi ng'ate alina ate natawa abantu beki allah abuuza kul bagambe man harama andi abagaa nti kiri haramu zinata llahi ebyokwewunda bya allah byeyateeka kuno ku nsi liibaadi zinata llahi watayibaati min arrizik andi abagamba nti riziki ennungi ziri haramu kul bagambe hiya lilazina amanu ebirungi nabitegekera baki kuno ku nsi ne kuki nabeerawo nga mubutuufu neyoyisanga ani ebagaa nti bibi twakimufula ebira halaali haramu kazi n'abakazi nabo baabo ngaembeera abakazi beegomba abakazi bannaabwe abalabika obulungi nga balaba bantu ba munene naye embeera tejja mu bunene allah n'ayingirawo ya ayuha nabiyo owange gwe nabbi nabbi nno si bweba munyoola ate nze buli lwebanyoola nabbi mpulira essanyu naye nga olaba banywadde omunene nzaani gwe batanyoola ne ŋŋumira awo okumanya nabbi yanyiiga yamala omwezi mulamba ng'abakazi beabalivizi eyo embeera ebantono ebantono nakugaba abo abasajja abasinga obungi mubala bwa nayebasula mu galagi galagi ezimula ndeda nalimanyiza mmotoka naye abasajja gye baddukira baamaati basula muloole bamukubira esimu ti oludda ndi mundeke esimu nagijjako enju emufuukidde ekizibu ate nga njuyo ennungi abasajja abalabamu abagonzagonzaamu asula mu sofa seeti obuliri bumufuukidde buliga bulimu ebisaanyi katibu gyegiri banedda banno sibo bwe bakola enju eyo gyolaba egenda nekutabuukira omukazi n'afuuka ekizibu sijja kulwanagana na mukazi mu wasajja nabalina egonjebwa nisidda mumukazi watabuka ngena mugalaji naye nga nze nkati omukazi yagenda nitongoba mu buliri bwange oba kwe toyagala kweba kagenda naye mwe abalina egonjebwa oo aje otisoma egalaji la ilaha illallah kale buli omu yasinga okumanya constitution yewe ya ayuha nabiyu owange gwe nabbi kul li azwajika genda ogambe bakazi bo abakumazeeko eddembe mwezi mulamba tolina mirembe obagambe bwoba in kuntunna bwe mubeera bakazi mmwe turidina turidina alhayata dunia nga mwagala bulamu bwansi eno nga bwe mubusaba wazinataha n'ebyokwewunda by'ensi fataalaina mujje mujje umatiukunna mbawe ebibasanyusa byonna bye mwagala wa usarrihukunna twawukane nammwe saraan jamilan enjawukane ennungi eyo aya ntono olowooza allah yabiyingiddemu ate taraka oyagala ki kino nakino nakino babikuwe gwe gende wammwe oyagala ki kino nakino kwata byoyagala gende eka amakasi mangu nga bwe mugasuubira oyo munene bakazi ge babuluga naye ate hatwibu omulabira wano nga wa naye badde eka sebo ne salaamu tebaje agitola ne bagalo giddamu ebitonde ebyoggwe nno obiraba ebyangu naye bikalubu aya bwemala okukkala yina okuteebwa mu nkola wa in kuntunna naye bwe mubeera mwagala kati kuba mwakafaananyi nga abayisi bakazi be bonna bazze mwezi mulamba teboogera mumanyi wakati wabeerawo olusirika olusirika nanimanyi lwa kanisa naye sebwabawe wiiki namba buli omu naagira muno okwogera obwogezi salaamu aleiku ogiddira bweringa otuusa eri mukama oyo kumusalamu olw'okutya okufuna ezambi tetoyagala awulire haji kyaiki kutuuseeko nga olukuubo nga muliyita mbuisi akabegabega kekagenda kakubakadde waako oyenaga muli muti eyo nowewange nowekiteweze teryanyiga munne nti nze ŋŋenda mumwezi bagenda nno mugga ebulamu batukaku bonezi bubulo buli munju ya mbaka mwezi mulamba ate ffe kituwa ekisanyu bwe bubeerayo eri netuga n'abanene nabo basula bwe batyo bwe singa obimanya nti wamusebeni bwebiri tokumirawo nti alabiri eri waliwo sahabi omu yajja ewa omar omar amiri lmuminina nga mukazi wamutabudde kati sahaba agenda okuwaaba ewa omar bwatuuka mu lujja atoola salaamu omulundi ogusooka nga teryanyega salaamu z'omugenyi ziba mmeka n'atoola eyookubi nga teryakolaki naye nga meseji eri munju emulaga nti kyazze okuwaaba ekiri eno gyagenda okuwaaba kisinga ekikye kyazze nakyo salaamu bweziggwayo n'atambula n'agenda aba atuukanga wali ku geeti omwana namwita hatib waleykum salaamu warahmatullahi wabarakatu obadde ogamba kikomawo namuga nti ansa ngifunye nkisookodde nagamba ekibadde kindeese mbadde nzize kuwaaba wewange gyoli naye ate we mutuuse wasinga ewange which means nti ate mmwe mwali waabi ewange naye alhamdulillah omwali kyavamugamba nti gumiikiriza akaseera kanaatera okuggwawo tubawone tujja tunatera okufa tugende tuwone abantu bano sibangu ssebo nkumiikiriza tunaatera okumalako bwinga luwummula bazi adiisi emwegamba tibwokyalanga mumaka n'owulira omusajja nga abwatudde mukyawa oluyi emmanju eyo babadde n'olya nga bajogoolikana wakyadde oli muko obadde olyawo genda nomanya nti mwanyina zebamukubye hadisi egamba togezangaku okubuuza omusajja lwaki okubye mukazi wo sirika ojja kuwononaki kubaana wo oyinza abalabu balina akagere kagamba nti omuntu ayingira addukulu fi mala yaniika yusmiuka mala yurdiika okuyingira mu bitakwatako kikuleetera okuwulira byotajja kusiima kati wa owange ate mwanyirazi mfiddinga mukubi kati nadde mumanyi nti ozze kukyala fuluma mumwe gali ye
wewe rete dobu zi
habana batu mumye gali yo ngo
we sirika
deko ki uyu abandi bagero kare tobu uza bya maka nabagana bagambe byomunju aha bakazi bana bibagayo ya nti bintu byemwagala mbirina bisobolo bibwa ninga bubakari nti mwara uyo naye byagala mbimwadde Omar uwo uyo byagala mbimwadde na nabala mudewa mu ekyo kimu ekyokubiri wa in kuntum nawe mubera turiduna Allah wa rasulahu nga musinga kwagala Allah na mubaka wa dar al akhirah nga mukakasa nti mwagala n'ennyumba ya akhira fa inna Allah mazima Allah aadda yateekerateekera lil muhsinati eri abana eyisa obulungi min kunna mubakazi mmwe ajran aziman embeera ennene. You message ya maka mukyala gwe bona okumwikiriza okuba mubufumbo obwo wakati mu bulumi bw'olina kati yadde ali kubaka nabbi ali kubakazi bonna generale wona okumwikiriza embeera gy'olimu n'otwala obufumbo ng'ensonga enkulu neweeyisa bulungi eri bbaawo Allah yategekera mubakazi mwana eyisa obulungi bisharp bw'oba okkiriza Allah n'omubaka ne nonakulw enkomerero ojja kulaba empeera ennene. Tugamba nti yaddinga ensonga eri maka ga mukulu ekyagiteekesewo omukulu kibe kyakulabirako gye tuli bonna etubuna aye bwemala okukka tugambye nabbi yali asinga kwagala nimbakazibe lazima alina okugibabuulira erimu bibiri kudda wammwe oba kugumiikira za mbeera tubeere ffenna olwokuba Aisha twagambye yali muto ate omwali omuto ensalawooye psychologica ekyetera nnyo okutunuulira migaso eyagala nnyo ekintu kino ekirungi ekiggwerawo Allah ngambye buli omu kyayagala nkimuwa ekimusanyusa agende omwana ono ayinza okugambirawo nti nze bampe olw'obuto bwe nze bampe nkola ki ŋŋende waffe tebangobangayo n'ekitanda gye kiri n'etanda bulijjo mulaba era nabbe yagana omwana ono ayinza ate bamaana abyogera talaka terimu kusaaga nabbe yasookera ku mukyala Aisha n'amugamba ati mbadde njagala nkasunuwa nonkoyo kisajjukira wetali bulungi sambuzekukatya nabiyula Muhammad saa salla ntugambye yasookera ku mukyalani almuhimu namakasanzewa kaka hadisi egamba nabi salam agamba ya Aisha ist naye ayina okuteekebwa mu nkola kati nabbi ayina ogiteekamu siyasa amugamba ya Aisha tu mukyala Aisha akanti inni uridu nyina ensonga njagala an a'ridu alaika amra nyina ensonga gyenjagala okwanjulira uhibu anla tataajali fihi naye njagala togipapira toyanguwa okunyanukula hatta tastashiri abawaiki okutuusa nga omaze okudda eka n'owebuuza ku bakadde bo bombi kyagala ansayo gwe nga gwe eyo nalaavu abala tekibagamba Aisha sagala opape mukwanukula olw'emyaka gye yagirabanga ajja kukola ki ajja kupapa. Saagala opape ngenda kubulira ekintu naye kikulu. Ansa njagala omaze kubuuza ati maze kubuuza bakati na qalati Aisha agamba wama huwa ya rasul Allah nsonga kijo yagala okumbuulira owange gombaka wa Allah amugamba fatala alaiha namusomera ayiri aye gamba ki bakazi mwe Allah ngaimi mbagambe bemba mwagala ensi mugemba we mbatalake ne tumbulira dayeko male kubuzani Aisha agamba kalati Aisha na agamba angamazo kuulira aya afika ya Rasulullah astashiru abawaya mukwe ngogamba ngende male kubuza bakadde bange ekyo kinetagisa okugenda okubuuza abazeeyi bal akhtaru llah wa rasula waddaara al akhira ereka naawe kuntawaanya ekyo kiri otomatiki kiri mu girasi nti nzinyira kusiima ggwe na Allah na ddaara al akhira ekyo kintwalaka bobeeraku omugambi olwo omukuba kukibegabiga nagambye ggwe genda sookaka naye kale ne bwotagenda ngwe temumanyiti amaka gagalamulaavu amaka gagalamu obuntuntu ekiremesa amaka agaffe galinga mitayimbwa ate oluusi n'obwavu bwe busukka ennyo nentunula nti naye omuntu omwavu atunula bubigoke matuma atunulanga ayomba buli ssaawa kyasalikako musale ne bwomugandi mbadde ngamba nti ogamba kyati olowooza agenda kwogera kutya sente mpozi agenda kukubikira timbadde nga nti kakati gunyize kitolinaba kutegera kyeŋŋamba gunyize munyizi kale yogera sikyakugambye layini eyo ogiraba gyekoma omwana erinnyo bwe dali muluma lyembadde ngenda okukugamba enkya tulitwale tulikuule siina sente emboozi eyo tetera nnyo okukolaki amakabe gabeeramu ennyo obwavu gatabanguka gano gatabanguse lwaki embeera wabavuuka tibagaa mukole mukanya naye amaka ganyuma nnyo ngozzeeyoeka ng'olina capati ziri e wakati waazo nga basiikiddewo amajja agalimu ennyaanya munna abadde tabiri nako katogoke yagire n'omugamba nti mama Hafsa yawolayo kulwa Allah capati eyo njikugulidde nga njijja ku ntobo ya mutima wallahi genda okigezeeko obugeza otubulire nkya wanu nga tukomye mutaali ku wiiki ejjo otubulire kikyonolako naye omusajja bulunaku abaana okugenda okukeberamu kabe mulimu entula n'omunnyo obuveera bw'omunnyo oleesa obu akentula kalamba kajjudde n'ezimwe ziyiise nemwe temwebazaako kati bakwebaza eki omuwarabu waga la shukura ala lwaji ekintu kyoteeka okukola tekitukwetagisa kukolaki kwebaza bakwebaza kukibadde batasuubira ewaka wabiri bwimbiira eyinjawulo eyo omuntu n'abeera mu mbeera bwetiringa mutayimbwa abantu bakazi baffe byebabakwanirako si binene bana bavubuka babakwana omugulya cupa ya nankani kino ekinene yekigula mumeka kati ekya soda namugamba hajet omusana nga mumpi kyanya bitaano kikyo wenywereko namugamba haje omupasa kiwolewo nti anywa bunywa omusiramu gana omusiramu nne mukazi womukwale kusinga bitaano kumi taano kati mbivuddeko ebyo nabyo agambye Aisha yalonda waani yalonda bubi olwo ayinza wakyalo ensonga emuzeeka lwaki nabbi asooka muga sagala opape soka oddeka yalina okweralikira kubanga oli bwaga talaka tesangirwamu ne bamugamba edda yakumeka asatu ya nisaa nabiyi abange mwe bakazi bannabbi olwo bonna bamaze okulonda Aisha kyakoze eki bali baali bakulu nga tabeeraliikirira ekyokulaba mubakazi bannabbi Aisha gwe yasinga okwagala yali Sauda binti Zama lwaki yamwagala Sauda yali mukazi ng'akaddiye nnyo nga takyasobola mbeera y'amaka n'ayita Aisha n'amugamba muwala ng'okyalimu embaku ekisanja kyange nkoze eki nkikuwadde naye ono njagala nsigale nga mwami bambale mu bamaama baabaki naye ennaku zange nzikuwadde essanyu essanyu abo balina omukwano nga gwaki gwakimemete kakati babaga Allah agamba ya nisaa annabiyi bakyala bannabbi man yaati minkunna bifahishatin mubayinatin omuntu alikola ekibbe mumaka ga nabbi alfahisha kyekibi ekisusse munyiziza nabbi okunyiza nabbi kimala okuba ekibi naye alikola ekibi mubakazi mmwe ekibi ekyo ne kibeerako obujulizi obukirumiriza nti ddala bwe kyabadde yudaaf laha alazaabu dicifaini oyo ŋŋenda kumwongereza mu kibonerezo ky'abasigadde abatali mmwe emirundi egi muli bantu bahonalebo mukaimaamu bw'atambula nga yeyambudde yambudde ne mukaseruganda wa bulijjo bwe bafaanana mu sosayate mulobooza ono ye mukaimaamu ki
allahu akbar
katukuwa ekifaananyi nti mukanabbi alisangibwanga embeera gyalimu etyoboola ekitiibwa kya nabbi bwe ndiba mubonereza embonereza gyembonereza aba bulijjo bwe ŋŋenda kukubisizaamu egi aye etegerekesa wakana dhalika ala llahi yasiira ate ekyo ku allah kyangu temukitwala nti kizibu nnyo amaka kati gayingiddemu agatereeza gwe waligenze wa kkojjaawo nassengaawo naye kati agayingiddemu nga kkojja nessengaani kitegeeza ki nti mukasheeke mu community mu society mwawangaalira yali badde ate wankizoko n'atafaanagana ki era bwe baba bamunenya abantu bamunenyaga ti a yali badde omulala n'atabaani mukase allah bwatyo bwayingiddewo abalabula abakazi mulowooza baanoba oba bonna basalawo nga Aisha waliwo ekitiibwa omuntu owekitiibwa ekitiibwa kya nabbi yinza kiva mufumbirwa ataani omulala kisoboka tiwavudde wanabbi ate kati oli wankata agambya katube tulio buno bwe tuli akawunga kaffe embeera yeeyo yeeyo kasa tulina essuubi allah ebyaffe yabikolako kati yatubuulirira wetuwabye maka makulu waman yaknutu minkunna lillahi wa rasulihi anaaba omugomu kulwa allah n'omubaka wakumu lillahi kanitin alkunutu kitegeeza ki obugonvu obuwulize n'atavaamu binyiza mubaka watamalu salihan neyenyigira mu kukola ebiki ebirungi nakyo era kijja kufaanagana kyekimu nokutiha tujja kumuwa ajuraha empeera ye marataini naye yameka balance of equation ebibi mirundi ebiri ku byabalala ebirungi mirundi ebiri ku byabalala oba tuli ffenna wa atadina laha rizkan kariman, tugenda kumutegekera riziki yekitibwa jana jana jogeno kufuna siya bakakaweza jakubiranga jana ireja mchichi ya nisa annabi mwe bakazi bannabi Allah alibeddeko isonga nkulu lastunna temulike ekimu ka ahadi minan nisa nga omukyalo omulala bwe yali badde ajategeeza ati eddaala eryammwe eddala nnyo mulina bamaama bansi yonna paka yaumul qiyama haji kawisa babita first lady amoyesu luzungu lutuyami
first lady
wewabira banji babita batya first lady hivi she Ibrahim mumbo yu first lady hivi ya first lady abarara babala second wasadi abarara baweni namba juya gara mwemuli bakazi ba bei temuninga bakazi ba lala abala babuliriwa ba mama babwe basenga abwe bakojabwe mwisiwe muli nsonga za mwenzi zikolako naye ekina bafula abebe yokusinga abala initakaituna bwe munaba mukoze ki mutidde Allah munati mumutidde mujja kubeera ate abasinga okuba abawansi kubangena babonereza emirundi eti fala tahzana biqawli bwembanga mwogera temumenyanga obuloboozi okumenya obuloboozi kyeki okugonza eddoboozi nosiya abakazi mulimu abakazi tusolasaroga obuloboozi obukuba bwenjogera obukuba ndowooza ali yagenze muleke tajjakitajitege temuteekangawo obuloboozi obumenyefu obukuba ki aa muli bantu lwakitiibwa omanyisa abakazi balina amaloboozi abiri abakazi eddoboozi lyayogera nebba si lyayogera ne muganzi we liri libeera lya busungu nnyo lino liba lyakawoowo nnyo liriba lya kivumbu lirokawoowo era essimu ng'omukazi abadde agikubira muganzi we nongaolengera nengere allahu akbar akamwenyu bwenyu obumuli ku matama alinga amulaba naye nga bali ku ssimu naye haji kaweesa agikube aha obadde ogamba kiyaji mbadde nyiri ku ssimu nedda kali waleikum salaam mubanyayo ba naye kali akalala sijja kwogera aki kawesa abakatwogere yaludde ku nsi kuno amanye obuloboozi kati bungi kati bakya nabbe tumaiza ayeraga bakyabannabbi bwe mubanga muwogera n'abantu abatali nabbi fala tahdana bi bilqawl amaloboozi temugakola ki temugateekamu ebirungo temugagonza yogera mu mbeera yeyaki lwaki fayatmaa allazi fi qalbihi maradun ajja kufuna omululu oyo ayina mu mutima gw'obulwadde ate nti buli njogera omukazi anjogera bulungi ndoboze siriringa lyabalala siminakatabu omuntu alina obulwadde mu mutima obwobwenzi ajja kufuna ekinyiginyigi entandikwa oba mutegera allah kyagamba wakulna qawlan maarufa mwogere ebigambo mu mbeera yaki emanyiddwa nti omukazi waba ayogera nomala ayogera bwati mbeera ya bulijjo temuteekamu buntu abakazi manyi babulina abakazi butonde bwabwe bwe mubumanyi nnyo ate okunsinga kuba mbeera nabeeyo eno aya ejja nayo si nyangu naye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.